I told you to bring CR Tolof, whether I am the owner. Ukulete, sasa umeenda Dubai. Ati mimi niko na kampuni Dubai. I am challenging you. I am ready to pay for your air ticket. We go with you to Dubai and go and show the people of Kenya. Uliambia walimu ya kwamba they are not served very well under Shah. Wale watu wanakuambia hiyo maneno ni wale nimefunga hospitali yao. And you cannot scare me. Number two, wale watu walikuwa wanafanya insurance scheme ya polisi, ya walimu, na ya civil servants, which are all now under Shah. And they are getting better package and benefits.